sonipushie awusabuye maqeke awuthinta semoye obayeza komalume bazocela kwethu angithi wena ulala malume awubuye maqeke owasize isikhuza maqeke uzongithola sengembe ungaphinde ungifonele asize isikhuza maqeke ungaphinde ungifonele uzongithola sengembe obayeza komalume bazocela kwethu angithi wena ulala malume awubuye maqeke obayeza komalume bazocela kwethu angithi wena ulala malume awubuye maqeke
I'm going to go to the house.